Napenda nipate lao nafasi, nipate kusema nawe kidogo. Ah mama, roho ninaumia. Akikala kufanya bado sijaliona, nimeona leo bora nikuite. Huenda punde roho yako ikadunda, ikaja siku ukaja nipoza moyo. Mama, roho ninaumia. Kuja kwako wewe wangu mpenzi, ni kama mganga utayenitibu. Katika maradhi yanayonisibu, hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi. Uje ima mwenzio naumia. Sijaliona, nimeona leo bora nikuite. Huenda punde roho yako ikadunda, ikaja siku ukaja nipoza moyo. Mama, roho ninaumia.
Hey, oh, oh, oh. Napenda nipate leo nafasi, nipate kusema nawe kidogo. Ah mama, roho ninaumia. Roho ninaumia. Roho ninaumia. Naumia. Roho ninaumia.